biya mareenada qashinka ama siwajka xaafada Oldtown oo ah xaafada ugu taariikhda dheer magaalada Mombasa kana tirsan degan xilibaneedkan Vita ayaa waxa ay noqdeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay mid ay ka cabanayaan bulshada ku nool xaafadani. Qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda xaafada Oldtown gaar ahaan deegaanka Kibokoni ayaa iyagu horkacayay mid ka mid ah musharaxiinta oo tartamaysa xildhibaanimada deegaanka Vita ee magaalada Mombasa oo lagu magacaabo Maxamed Samata Ducaale waxa ay si kulul uga hadleen dhibaatada xaafadani ka taagan ee dhinaca biyo mareenka ama siwajka.
Kulli waad aragtaan meesha sidii tahay oo wasakhda meel laba taalo siwajkuna uu dee qarxay baad aragtaan biyihii biyahan waana biyo caadi maaha wax weeyaan waa najis masaajidna waa la joogaa marka dadka meesha jooga Oldtown waxay codsanayaan countiga in waxaan la hagaajiyo wax weeyaan countigii uu failgareeyey.
Maxamed Samatar ayaa waxa uu sheegay inuu ku baaqayo dowladda ismaamul goboleedka Mombasa inay wax ka qabato arrintani isaguna bogaadiyey amarkii ka soo baxay wasiirka wadooyinka iyo deegaanka ee ismaamul goboleedka Mombasa Tawfiiq Balaale ee lagu hakiyey bixinta warqadda ogolaanshaha dhismayaasha deegaanka Vita ee magaalada Mombasa inta laga xalinayo cabashada dadweynaha.
Talabaad waxaan rabnaa inaan ogaano wasiirka Tawfiiq Balaale wuxuu yiri dhismaha la joojiyo dhismihiina way socdaan marka waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa dhacay maxaa loo joojin waayey waxaan meesha diyaar maaha meesha siwajka waa in loo hagaajiya oo dadkii meesha degnaa horin nafis la siiya inta weli guryo cusub.
Shida kubwa hapa sasa hii ni kuwa hizi constructions company hizi hawa watu wanaokujenga haya majumba ndio wanaleta hii shida.
Biyo mareenka siwajka ee xaafadaha wadooyinka dhexmaraya waxaa sidoo kale arrintani codkooda ku biiriyay qaar ka mid ah aaymada masaajidada magaaladani oo sheegay in masaajidada ay dhibaato xoogan ay arrintani ku hayso.
Ndugu zangu napata taabu sana kwa hiyo nakuomba ifanyiwe haraka inawezekanayo. Watu wenye kuswali kila siku fanya complain. Msikiti mzima shekhe kuna harufu ndugu zangu kwa hiyo nakuomba ifanyiwe haraka itengenezwe.
Sidoo kale qaar ka mid ah isbitaalada xaafadani ku yaalla Oldtown ee magaalada Mombasa ayaa ku dhawaad waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyinka siwajka soo fatahay.
Wajaa watu wagonjwa wanakuja wanapata shida sana na hiyo harufu, sisi wenyewe pia tunapata shida. Hizo siwaji sasa itakuwa balaa kweli kwa wote wananchi. Wajaa hii ni mambo korona sasa na saa hii mambo korona kupata hiyo ugonjwa. Watoto wanapata kuharisha, kutapika, hata sasa zimeingia na tanki za maji za kunywa.
Qaar ka mid ah odayaasha horkacay ee ka cabanaya arrintan ayaa waxa ay sheegeen in ay maxkamadda magaalada Mombasa ay tagi doonaan dhawaan si ay u dacweeyaan dowladda ismaamul goboleedka Mombasa oo ay sheegeen in ay ku guuldareysatay wax ka qabashada biyo mareenka ama siwajka xaafadaha.
Kwa hivyo sisi tunaomba kwa wananchi wote wanaoweza kutusaidia na sisi tutafute wakili tuweke tupate amri ya mahakama kuwa watu wasilipe land rates na wasilipe pesa za taka mpaka viongozi wawajibike waondoe uchafu huu. Tunawalipa wao, ni wafanyakazi wetu, si waheshimiwa. Mheshimiwa ni mimi nilompa kura nikamtia pale kwenye alipo. Kwa hivyo wao wawajibika kutushughulikia, kutuhudumia. Hivyo wanavyofanya ni makosa makubwa sana na tutaonana mbele.
Biyaha ni wasakhda hii kama isan badbaadin badweynta Hindiya iyadoona ay kalluumaysatada halkani ka kalluumaysata waa xeebta Oldtown ee magaalada Mombasa ay cabashadooda ay ku biiriyeen dadka cabanaya. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, xeebta Oldtown, magaalada xeebeedda Mombasa.